Tababarkan ayaa wali ballan qabaday odayaalka dhaqanka, hanraabta iyo dhalinyarada magaalada Baydhabo. Walibana la kabar doonaa intii uu soo dareera arrimo xalinta khilaafaadka ku dhex dhiga bulshada, sidii loo horseedi lahaa intii uu khilaafkaasi uusan iska beddelin galan ku hadal. Tababarkan ayaa wali baha agaasintay wasaaradda arrimaha gudaha iyo reer Ingiriiska Koonfur Galbeed, iyadoo taageero ku helaysa hay'adda UNSOMA. Malaaq Maxamed Yaquub Deerow, afayeenka odayaalka dhaqanka Koonfur Galbeed, ayaa ku hadlay muhiimadda iyo bulshada Anglata inay si degdeg ah xallanka dheera khilaafka dhiyow, isagoo xusay iniyo ka oday ahaan ayaa doorasho ku qaadan doonaa.
Marka maymaanka giriyaasana iyo seenna shaqasaana gabirtaana in ku dhimanyin dadkii kale oo abaatin iyo sadiidii odi oo tumi ilaa qof ku roogdo in dhimanyin marka in ka xisaabtanta maykii markaas codsigaan ku ma tahay ururada bulshada sida gabro dhalinyarada culmaawdiinka iyo in nahay daruso markii uu nabadeenta ka shaqeeyaan baalalka uu ka boobana ninka naqdan iyo may fadaana in tookadan tookadii aadamay in muqote li gabro do malaaqe ini ku badan li taas gabrood gabr badan naaninka dar dhalinyarada ma aragahay la muwiil aragahay in iyo naaninka dar taasna codsade mar codsigaas ki tareerinku way tan kala ma yahay wasiirkeena khair Allah siya codiyalkiyo wal ku faa'iideysade saxwa yadiyalkiyo wal ku faa'iideysade laakiin may leen hel maaman ee wal maanka la kaay labin baahan yahay lanka caalimka wal habaradi maanta maynkay waxa xugoon la qaaday hoob leer dhaxal la qiibiya leer dhaxalka geentii liin qiibiyaan geey ku horeeyay la fadheede kutaabadii la qaadade wala listuse meelaha la waa shalliinga listuse iyo od diyaarsan yahay maalinta geedka hoostiis la kooye marka markasta maylin baanya odayaalka dhaqanka waxa ay birtoobaha digeet hoostiis isku dhaku isku miriraas mayn baadaas in la soo fay marka soofeen aan intaydaan ka maasanta wasiir in aad ixtiraam badan hayto dadka kale aan qaban qabeyna runtii kuma hadnaqaana
wasiirka arimo gudaha iyo reer Ingiriiska Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Haaji Xasan Manuura ayaa ku hadlay tababarkan hadafka lukuliya isona bulshadii ku qayb galay kabori in iyo afkaartii oo fayla kabir yanga tababarka intii soo dareera
laakiin mar walba inaan la iskooyo la isbaraarujiyo la xasuusado la xasuusii walaay la qoobada iyo wala la qoobada koro tan ka muhiimsan taas way taas aan ka hadlo ma training is la siinayo hoyo sidii wala xalay wala siin baray silan horsada fadeela siin baray ma ah ujeedada ma yata inay aan la isbaraarujiyo oo nan iskooyo sometimes mararka barasho inaan iskooyo la ku hadlo walaay oo jara tan way muhiimadda iskooyo ku haato oo ma helayo dadka aan in qaban qaabiyana oo in diyaar yahay kama hasinin aan dadka ku qayb galayna aan eeda aan kama hasinin aan may qabaha alxamdulillaah may roogne taariikh hoon dib aan kanagada umadaana Koonfur Galbeed guud ahaan tii majliska haato majliska oo umadana ku hoggaamiyo hooyo way meel walba la roogo degmo walba tuulo walba sanana soo kooyo odayaal inta la daayan xeerar iyo nidaam la yin xeerarkaas iyo nidaamkaas Allah ka dhagaayo wadanku inta ka deernay alxamdulillaah oo mudan waayelayna in xeer iyo nidaam Allah ka deeri ilbaxnamo may qabnay oo dadka kale uu dheerna gobolku goboladun Koonfur Galbeed wala ka magtiina may buuha in xeer iyo nidaam isha dambooyo way ho hana slowaay ade wal hagaaga oo majal wal ogiye
tobarkan oo ay xalinta khilaafaadka iyo uljeedada kuleey waliba uu isayaa sidii markaasay lin helay deegaan nabdoon